She's hated by many, loved by few, respected by all. It's DJ Frankel. Show 'em how it's done, homeboy.
I know when you quit them, young boy. Jumping on my coat, my love. Oh, baby, give me more.
That she's a woman, that she's a trunk, that she's a
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Frankel.
Yeah, but it's keep coming, coming, coming.
Chumbi enye landa yake, ni kukose ni lalenda.
Aditi, aditi.
Pull up.
The Big Papa.
King of Spin. And scratch
Wakanda DJ's Entertainment.
Oh, mtumelo yangu inashindwa kuvumilia, si kwamba hapa nayonipa yazidi mpaka na mwagikiwa, ananipa vinono mpaka naisi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa katimilia. Walikuwa maini maja darasini, na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaga, kichwa kinaniumaga, ndo maana nimewaitaga mnipe ushauri.
Hadithi, hadithi, tamkule mwenzenu mimi, tamkule mchumba wangu, tamkule sise, tamkule hadithi, hadithi, tamkule mwenzenu mimi, tamkule mchumba wangu, tamkule. Basi sisemi, kanionyesha jua la asubuhi, kapokea kwa dirisha na mizungu ambaye sijui, amenifundisha shombo la maharani, amenisafisha ya kama hoi sijitambui na vyojibebisha. Kanicheza mahaba kama ukutarajita, kibaba baba michezo ya makidakida, tuna wakera waji mbona mtapata shita, ni wape siri labda puto limepata wiva. Nilonge silonge
longa
mwenzenu mi
longa,
oh my baby wangu
longa,
na mbavu
adithi adithi.
Menishika kirongaya, penzi letu liko fire, kiume kikusababaya, kila kitu nasema haya. Hata kupe nini, wakupepeza, kupe lago mabima, kama nyapenzi, hawawezi kuipima. Wala waridi jam, ila nizipi jam, na kwenye baridi jam, joto likizidi jam, jam, jam.
Kufanya zaidi acha kupende. Ona we be quick to me boy, tapping on my cup and love. Oh baby give me more, oh darling. Wengine watanisema vibaya ati nimejichanganya, acha waseme vibaya habari sina. Wala waridi tamu, hili la nizidi tamu, na kwenye baridi tamu, joto likizidi tamu, tamu.
hana mfano we mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungwi somo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja takina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha akaturuka ndege wangu simrefu simufupi simweupe simweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu wafurukuti kwengine anaokopa nuksi mini wake milele aniachi no mana nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa roho makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifari
yes, 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 yes.
Sige kuninyakulia Fiki mikosi mola ndo mpati nyongo mtazi tabi mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaji mweze nukila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji tunapoa kasirish yani ata tukiposti ata kini mtagi
Nyelanda yake ni kukose ni lalenja Dakitari mwenye tiba zake Usiniache na majera Marashi yenye rufu yake Ni kukose ni pati uhundo Ndege mwenye rangi yake Upote kosera Mdamu kama chokoleti Laini sema supageti Apendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi Mtamu kama chokoleti Laini sema supageti Pendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi Bingo bango, bingo bango Kwa toto mtambo, toto mango Lingo, 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 mama Kukua chando siwezi Bingo bango, bingo bango Kwa toto mtambo, toto mango Lingo, 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 mama
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Franco.
You want some? Come get some.
Watch out, useme vibaya. Minawe tuachani. Kipenzi changu sione haya. Ini true love wala si utani Kwako ndo makazi yangu Kipenda choroni shakula nyama mbichi Kwako ndo makazi yangu Tausi njo chumani kuchi kuchi Hata wanifunge minyororo Kuko bado nitasema yes I do Hata wakutukane kiporo Ladha yako bado naipenda tu Mtamu kama chokoleti Laini sema supageti Apendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi Mtamu kama chokoleti Laini sema supageti Apendi uchokozi eti Toto mwenye mwanya kama lesi
Bingo
kuwa na we. Akwani, uko nchi gani? Ama uko Farawe. Au uko Puerto Rico, China. Niambie nije uko. Mana mina tanga tanga. Kipofu niso na mwanga. Misi mjui jina wala kabila. Ila nimezama kina kirefu. Isha wai kumuona ila kwa fikira. Uzuri wake hakuna kama ya. Acha nipige gita maina. Nikuimbie kuta mredi. Na ningeijua namba. Hasa ninge kuchiki basi. Nipige gita maina. Nikuimbie kuta mredi. Ningejua namba hata ningekucheki basi
nikuone
I'm waiting for you kakusubiri
nikuone
hata nkiona mikono tajwa ni wewe tu
nikuone
kwanza macho yako kamona laibu
nikuone
hata nena mikono tuangale miguu. Oh my baby.
Mbombombwaje kwa udongo ama kwa chuma. Yani mbombombwaje hoka lako lanitesa. We mbombombwaje yani hoita apani. Mimi na mbombombwaje yama Mungu kumbabala. Meuchuma moyo ganzi nikimu wazano na gara. Anaya ponya na maradhi hata. Nipigia gita maina, nikuimbi ya kutwa mredi. Ningejua namba yako, pasi ninge kucheki bada, baby.
Nakupa salamu pole ex. Nikwanza saivi na ninepa. Nilie nae kanitoa stress. Nimesahau michoko nyuma nilipotoka. Ivi bado anakuposti. Wana wako anakuposti. Walio nichamba wale mashuga zaku. Ivi wapo wale mashusti. Namba zako likusha futa. Nimezitafuta tumkupe tarifa. Nimempata amenipata odari. Mwenye kila sifa. Yuzi ni mwana umeposti picha insta. Umezidi kangaroka. Mifupa ilivyo kutoka. Utadhani umetapikwa na nyoka. Umekondiana. Uli, uli sana. Vipi danga lako la Masaki mesha achana. Situmependezana. Tumependezana. Roba ya mapenzi. Ayo nikaba mishani bana. Yani raha. Kasi noki
napendwa napendwa
napendwa
napendwa napendwa napendwa napendwa.
Mimi satulizana.
Making your speakers tremble like an earthquake. It's DJ Franco.
Unakaza kushindia vijora. Krimi mekwaribu sura. Wena bwana ko mekutana wote amna hela. Serikali mekwisha ishe sera. Kumbe chakula cha masela. Miyako wenza kupenzi mechanganya mpela mpela. Nilifosi maji kupanda mlima. Napambana kuwasha kumbe unazima. Nikaugua baridi na kutetema. Yani mateso. Ukawa unaringa kama umepima. Na pole dada sasa umechina. Nimempata fundi Ronaldo de Lima. Mineso. Nilijua tu tusingefika mbali wewe na mimi. Unapenda makundo mana ukujali kidogo cha mimi. Umekundiana. Uli, puli sana. Vipi danga lako la Masaki mesha achana. Situmependezana. Tumependezana. Roba ya mapenzi. Ayo nikaba mishani bana. Yani raha.
Yeah, I wanna stop crazy.
The Big Papa Can't Spread.
Wanna sing for my lady.
Scratch. Wakanda DJ's Entertainment.
Ooh. Wanna kesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Ila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindugi. Akina kari maskari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo, mudo, mudomo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudomo.
Ilianza kumuona mapema enzi za mabanda ya sinema. alikuwa ni rafiki na wema. She's so cute. Acha wanione mshamba tu, tutawezi kuipigia honi. Umli na honi namba tu, kinacho nyuma najifanya aoni. Kama unamjua
mtage,
nani anemjua
mtage,
kama unamjua
mtage, abibe kichwa kisimbie.
Basi kama unamjua
mtage,
kama unamjua
mtage,
kama unamjua
mtage, abibe kichwa kisimbie.
The Big Papa, King of Spin Wakanda DJs Entertainment.
Anaelenga kwa rula siku zote ndo apatae. Mwambieni mwanangu ula mina mpenda mamae. Tena ni fundi wa kuchanua, utasema samaki ngonda. Hapo ndo nikagundua, kini kiliwaliza makonda. Wadala, dala, dala, mina shiba kulala, la, 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 la. Anamba dala, 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 anaitwa ka, ka, eh. Hakika endo kiboko yangu, jua ikiwaka ikinyesha. Utembo na ujeshi wangu, getini kwake nilikesha. Mtihani wa mabeja kuna liefuzu, sawa na unywe pombe na useme unaguzu. Na mtu kisha penda unakuwa zuzu, eti na wazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua,
mtage,
kama unamjua,
mtage,
kama unamjua,
mtage, abibe kichwa kisimbie.
You say go, 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 go. You say go, 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 go. Tusema yungo, unaviona tana kutembea. Kipenzi wa mwendo, taratibu kauna chechemea. Karanga za saida, mabonga tupo Al-Qaida. Atari so kawaida, akisakata rumba naita. Oke okay, dansi kidogo, uno ya fadii wa Kongo. Yeah, yeah, kwa mikogo, ona kama unapinda mugongo. Na unadondo po, 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 po. You say po, 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 po. Emu waonyeshe mbona bado,
na show them.
Twende ado ado, give it to me, give it to me. Go down low 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 low. And down low low biggie biggie. Biggie biggie. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say Toto HD, kwanza na mvuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na chenjigi ya angani. Mana kili kama kili shatanguli ya nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Ni waschezi kwenye dance floor, na mvuta gizani. Na sinaga by show, baby, atamkia chumbani. Ah, I say, da 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 da. Matashika mazaga zaga. Pusi zake kuji waga mwaga. Kuna maka inuka, mada mada.
Okay, dance kidogo.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Frankel.
Yeah, the hits keep coming, coming, coming.
Touches a room and touches a chunk of chair. Your penzi lako to see your kanache. Maskansho fomba na macho na papasa. So ni kwako mpeleka po na fata honey. Usige ni bakilio, si unajua mazako kwako tabani. Sifanye marudio, yale matukio kama zamani. Nipoze, niliwaze, umilize.
Wambie mi ndo friend sasa. Kigoma mwisho real mi ndo stand up. Peji za udakuwa mjini tuna trend aswa. Na saibu kuna kibendu tanletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu, wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu, manjirani wanajua wana moyo wangu.
Nimbe minu tamwa pipi ni mate. Okay wait, aleta glasi ni kake. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mushe na habibi yake.
Walizani natania, mashem shem shem umenipania. Na bado wakanikandia, miki cheche nja kuharibia karia.
Sidi ukasema kukose sobeza. Sidi ukasema
magamo. Come closer and give me some more. Kama tunda lili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongwe tatumbukia.
Ulimi ukipitiliza unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi waraha zake ratuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa.
Moko sweet like a cookie, tamu sana. Sweet like a suki, I'm going to die. Wenye niwezi, jiwezi, nimezama. Mikorazon, my baby banana. Benzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki, atawaka niroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco.
Yeah. Sugar. Let's keep coming, coming, coming.
Mechagua mwenyewe mtakula ndo nile. Ama nile ndo mtakula. Najisefia manyama nyama. Udamu udamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodita makostamina. Yani shop shop. Naona raha mie unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodita makostamina. Yeah, it's so umeniweza niwe kanizike. Kanizike umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kidogo.
Sugar, sugar, sugar.
My love.
earthquake. It's DJ Franco.
Show him how it's done, homeboy.
Baby, digga. 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 like a pipi. Mama, I can't fight, I can't kill someone for you, because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better sun, now you know that I'll die for you. Sweetheart, life with you is so sweeter. I go better son, now you know that. I go better son, now you know that. Yeah. Now how can I keep you when you do me? Oh my love, I don't wanna tell my eyes. Oh my love, not to put my health, put my me in this world. Ile we pekeli we kuchakuya. I swear to God, now me barikiwa.
Your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Franco.
You want some? Come get some.
Siku zote maumivu, maumivu yapo kutufunza. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilishanikumba. Kama tusakungangania, kupendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule, kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabigani, ananishika na hapo. Masaji mgongoni, yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, bando wana tamana zizuwa. Oh my love, natupa maelu kwa mamia in this world. Ile we pekeli we kuchakua. I swear to God, na umebarikiwa. Utu, na utu hiu. Umebarikiwa. Na utu hiu. Picha yukuli nusu. Na utu, na utu hiu. Umebarikiwa. Na utu hiu.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter. DJ Franco.
Atime señorita tu surate. Nire konaka tuna pita ili kuanga sante. Na hizo chuchu zesita zikanipa maweke. Mano nipo tepe tepe we so supu makange. Makange. Nikawishwa te. Nikuite sweet as sweet low.
Baby una ni konye saga. Una kujanga po kwa ye taga. Sweet love. Da kufunja chaga konda lise maga. Tucheze na kachili saga. Sweet love. No one. Kisha ni kubembeleze. I have a something special for you. For you, oh. I have a something special for you, oh, yeah. Doctor,
Oh mama, sexy, Olivia sexy, sexy, I'm gonna die.
I'm gonna die.
Usuri kakupo mama, ruksa jitai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi.
Bebe ni kubebebe domo zake wukatengebe. Unauteke kiunoleke. Utatoboa shati na chuchude.
Hani na kuyenda. I love you. Te amo, te amo. Hani na kupenda.
Your body, oh no, oh no, oh no.
Ani mi kwa kuna zimbata.
kama stressi. Na pole kwa uma exi. Halafu bonge la mtoto. Watu wamependeza ndani siki toto. Meze mependezwa na mapocho pocho. Leo hatoki mtu. Chiki kulia kushoto. Ana mere meta stevo simple. Mambo fire, mambo moto moto. Leo hatoki mtu. It's a wedding day. Atakuja kufungua champagne. Kwanza apite mbele. Machozi anamtoka biarusi amini. Pigeni vigelegele.
Wakanda DJ's Entertainment.
Watu walisema nikajisikia vibaya. Wapo walisema eti sura yangu mbaya. Hela mpenzi wangu hakujali yote haya. Bado kanipenda na leo tunafunga ndoa. Umenipa heshima na feel fiti moyoni. Niko welewele kwa kweli siamini. Tamaa wananikatisha kwamba sitopendwa mimi. Toto milki maziwa yote na yanyonya mimi. Najivunia wewe leo nipo kidedea. Wale wanokunoku wote wameshapotea. Tabembea baby unaniwezea na hakuna mjinga yote mbaya atanimegea.
Ndoa ishakuwa ishakuwa ishakuwa. Turushe maua maua maua. Kwa kujishaua ishaua ishaua. Oh, oh, oh.
Bado nanichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado naninunia. Hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo ni umaki. Na nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira. Nono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefu. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani. Sisemi turudiane. Najua kwa nengu mwaiwezekani. Ila wanchu tuno.
zake mi sijiwezi. Pendo kunifanya nikapona, Bwana wa mwenzi. Haya maradhi ya mapenzi, anaposhika kipa atasipa on. Sometimes I feel that I'm a pepon, akika pangoni ule miziki on. She turn me on. Yalla, yalla, oh, baby, mi napenda wa huyu mtoto, mashallah, mashallah.
Oh, I just wanna love you, I love you, baby. Can I be your man? I want you to want me, baby. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman.
Nimependa sikomi mimjinga kwako. mchango umeningia machoni, soli zaidi yako wendo yule wangu andotoni, sina ujanja kwako mweza koro yangu ipo mkononi, na ngoja tiba yako. Usije ukantupa, wai ukaweka nukta, utelezi ntanguka. Baby sweet like a sugar, umenivurusu inetube kwenye poli mimi, na ugopa mibu, uendege wakufugu, mfano wakuigo, sundoke wende mbali baby utaleta msipe. Nipe nipote, nitakugana karuba, kiwete nitembe, kwenye giza wendota. Safari tufike ote, ikama ndege kwa kupa, joto ni pepe, uendo chango kitamba. Tamu, baby nikoleze,
tamu,
niongeze,
tamu,
nijinenepe,
tamu,
oh,
tamu,
baby nikoleze,
tamu,
niongeze,
tamu,
nijinenepe,
tamu, tamu,
Facebook and Twitter at DJ Frankel.